price, yeah. Making money was the plan, yeah. And we go get on party like a band, yeah. Girl, I always are you down, yeah. Anytime that you feeling down, yeah. Mama say, girl, make you settle down, yeah. Then I say, I don't get you down, yeah. With the smile, make you know the frown, yeah. Say, no one can put you down, yeah. So me sing, say,
Mambo Mbaya.
Win, win, win. We go the win, win, win.
DJ Clintos on fire.
Why is it? Making money was the plan, yeah. And we go get on party like a band, yeah. Girl, I always are you down, yeah. Anytime that you feeling down, yeah. Mama say, girl, make you settle down, yeah. Tell her, say, I don't get you down, yeah. With the smile, make you know the frown, yeah. Say, no one can put you down, yeah. So me sing, say, win, win, win. Win, win, win. We go the win, win, win.
If I don't like none of them,
can be my baby mama. Wanna take your class, we can chill for the summer. Your body language, Tropicana. Private jet, we can fly to Bahama. Flat tummy chains on your waist.
Hiya,
you better than my ex.
I got the room party, you can be my guest.
Hiya, I wanna feel that taste.
Suck up. Girl, I like it when I whine it.
Suck up.
You wanna pull up right behind it.
Suck up.
Feel the wave coming right in.
Suck up.
So get too close. I'm a killer, baby, no lie. You know, I can change your whole life. Feel it burning like a wildfire. So, get too close. I can tell you all up. Say you only want a top girl. Ain't nobody went like me. But my love ain't free. Been there. Hit it, don't stop. Bring it, body on lock. Feel it, hips tick tock. Get it, queen, that's me. No time for them basic beats. Gonna miss me, yeah.
What you want?
Baby, I'll be your
number one.
Nothing can beat me.
I'm in charge.
Listen to me, yeah, me, yeah.
Oh, baby, oh, baby, show my chin, baby. Oh, baby, baby, oh, baby, I take off, baby. Oh, baby, suck it. Oh, baby, show my chin, baby. Oh, baby, baby, oh, baby, suck it. Oh, baby, take off, baby. The Mario, Mario, shake body, oh body, oh. Don't worry, oh worry, oh. 'Cause I get money, oh money, oh. Girl, I know say that you know what's up. Move your body to the beat, non stop. You dey give me the like a gunshot.
How do you say booty in your language? Furo.
Looking at my damn face. Sure they give me something where I can't take. I need a proper hug, no be handshake. Woke up in Paris on April 24th. Nicki keep me say cry, I still don't give a fuck. I'm thinking of how to be number one on Forbes. Oh, we forget it, mommy, cause I need a job. Yeah, bon appetit, I'm sipping pepper soup. There you go, just in case you need a proof. My lock it down, cause I need some privacy. My highest album got me out, stop the piracy. Shout outs to TM boys, I got love for you. But I yet to take me, so I stay loyal. Get it, tune in, team, my baby oil.
Yes.
My tune in, so just a mosquito for you. Una, Nash, Buku,
yes.
Baby, Chai, Susu, Fawi, Chini, Kimi, Dami, Mufu, okay, Ken.
Wait, how do you say booty in your language? Furo, Bidi, Ass.
Explain.
say that you know what's up. Move your body to the beat, non-stop. You dey give me, baby, like a gunshot. Anytime I see you, I keep on shot. Jam Mario, Mario. Shake body, oh, body, oh. Don't worry, oh, worry, oh. Cause I get money, oh, money, oh. Girl, I know, say that you know what's up. Move your body to the beat, non-stop. You dey give me, baby, like a gunshot.
Semana yuta ni fati. nimechoka kwa single. Natafuta mrembo toka Mombasa Nairobi. Susumila fanya mandingo nimpate pendo ama Kiara Kobi. Vipi Vera Sidika nikiwa naye, ama atanitenda kama utile niachane naye?
Wabongo mnapenda kiki na masinema, mbona usiwe na shishi au sepe tuwema?
Kiwaona warembo warembo waguse upote, wanapenda skendo skendo kama kina kote.
Kwetu wanapenda poti kuwa makini, bora uwe na posi au officialini.
Ya nini mikiki mikiki twapoteza muda, sema vipi tamiliki mrembo huda?
Kwa kwetu waaminiki shahidi buda, nilimpendaga kibibi akanichuja.
Nataka warembo wa Mombasa, warembo wa Mombasa, warembo wa Mombasa, Nairobi pia.
Basi guza minyo, ka imeshika basi wacha finyo, movie za leo bana ni manginyo, famia maodi na pia mayo, wakilalisha makwela ni wo, bezi ni vela na ngemi ni wrong, adi mandugu wakuje na fong, siwa mangeus pia wakuje na thong. Iyo story cha baba, cha mama, siya mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siya toi wanapenda kalongo. Iyo story. Basi guza minyo, ka imeshika basi wacha finyo, movie za leo bana ni manginyo, famia maodi na pia mayo, wakilalisha makwela ni wo, bezi ni vela na ngemi ni wrong, adi mandugu wakuje na fong, siwa mangeus pia wakuje na thong. Iyo story cha baba, cha mama, siya mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siya toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siyama odi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siyama yo wanapenda kalongo. Fika pain ni kupeleke na rada, ita mangeus miwonyeshi nani baba. Tutuandei siya napenda miti mama, fika masai ndi uitishe kukumanga. Kwanya kweli ni kuonyeshe vifa, mpea tosheke yo vile nafa. Namba nani achore figa, na ako truba na sima giza. Leo sijaba ni magiza, leo za odi ni maisa, akichekwa moro iza, nasikicha punda shika pizza.
Ebu katika ndo tucheze kalongo, ebu rombosa ndo tucheze kalongo, ita makula ndo tucheze kalongo, ita machura ndo tucheze kalongo.
Iyo story cha baba, cha mama, siya mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siya toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siya maodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siya mayo wanapenda kalongo.
Talk lady baby girl back in the day, nimekukemba siku mob weli genje. Iko nini usijali joni nyege, tabia mbaya leo tutafanya kwa kete. Cha mama, cha baba, bile unanishika joi na niwasha. Macho zako jo zinani mada, na nikivua jo utaitaka. Sina siri jo na kutaka, siko honi jo lakini naitaka. Ruka ruka kwenye bezungusha haga.
Ebu katika ndo tucheze kalongo, ebu rombosa ndo tucheze kalongo, ita makula ndo tucheze kalongo, ita machura ndo tucheze kalongo.
Iyo story cha baba, cha mama, siya mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siya toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siya maodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siya mayo wanapenda kalongo.
Mama,
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 mama, mama,
mama,
mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, m Tukingale na daibong ifom nisha sare
leni siku na nide ya kutwang badala tu unasema tu tau na sifu dem wana najua kutwang akitwang boy shen ana mbao rauka juu kastim za kachacha ni kuperi baka kama kena nifau pao kwa ke ai pao kwa ke ai au madem wasimame ama wainame ai
minu chuku
you dey cool in my temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand, never. So now me, you could love forever. I'm a cocky, no feeble letter. I'm a angel, angel, now. I'm a angel.
Baby, I'm in a choco.
Forever, I'm a cocky no feeble letter. I'm a Angeli Angelina, I'm a Angeli Angelina. Oh, me all down. Anytime when I see you for the club or the television, your body. Sure you know no safety when you carry 50 kilos on body. You know I feel a vibe, you feel a vibe, so baby whine about me. Yeah, and I know you shy, but it's cool when we're making love on the low. On the low, on the low, on the low. me your hand in the bar. Send a me.
Holy Vader.
Let me see your band and bust. Me like I boss. Over him on a bus. Over the rev gonna bus. Yeah, kabus. Memory bus. Oh my auto baby, oh my sugar sherry. Now you got me, teach me. Ooh yeah, ooh yeah. Simbaraga, kujina nazo simbaraga. Ooh yeah, simbaraga, jinu kubyumba simbaraga. Everybody be ready, let's go shore. Tell me who's ready. Party we turn up. We turn up. Party we turn up. We turn up. Party we turn up.
Baby, come, come, come. Und ich sag dir alles, was du von mir willst. Baby, denn du weißt, dass du hast Spaß drauf. Tanz, tanz. Baby, du weißt, ich hab ich in deinen Augen verloren. Tanz, baby, tanz. Da bist du cool wie Shaq. Shaq, Shaq, Shaq. Tanz, baby, tanz. Da bist du cool wie Shaq. Shaq, Shaq, Shaq. Images. Call me Images. Images. Fire upon the dance floor.
Everybody be ready. Sure. Tell me who's ready. Party we turn up. We turn up. Party we turn up.
Con razón.
We turn up.
Con razón.
Party we turn up.
I'm very ready to lose it. Come here.
Con razón.
French is Weezy F, the F is for French. My heart in this shit, I'm balling my fist, counting every call that I miss. And then I look up at the stars and they all made a wish. I'm falling forever, that just means I'm sent from heaven. Land on a broken heart, put it back together. My act together, your man heart black as leather. Me and you could get together, make nasty weather. Her name was Marie, I met her in Paris. She a thief cause she stole my. She loved to hear it beat. I love her from her head to her feet. She my sweet, sweet. Warm hearted, hot French missus, French kissing. And she got that French dip, I'm French dipping. Tell your boyfriend, listen, I am what you've been missing. Told you got your quarters on skipping.
Con razón.
Au revoir.
Dis-moi pourquoi tu fuis, tout près qu'est-ce que je suis, mi corazón. Dis-moi combien tu m'aimes, dis-moi ce que j'ai fait, mi corazón. Dis-moi où est-ce que tu vas, non, non, ne t'en vas pas, mi corazón.
I'm fresh, baby, come on, allez-vous. Bro, cool, like a freestyle top off the roof. I'm a new, you know the yacht like a cruise ship. Me to a Rory, diamonds freezing on my dudes and lion face. I'm talking about a 100 links. Tat tears, big barrels, Usama K. Butter like peers, multi-millionaires for 20 years. Moving it up, 24K gold solid through my city flow, did it up. Fresh vanilla on our rock,
on our rock.
I'm making melon, do the bop,
do the bop.
From the top and the bottom, from the bottom to the top. And then you know what I'm on. Grind all night, count money in the
morning.
DJ Clean Toes on fire.
Banju tattoo, ba ba ba. Banju tattoo, ba ba ba. Banju tattoo. Na weka shida chini na tupa vikono juu. Ba ba ba. Banju tattoo.
Mina come through niki rap to my 1-2. Na kwenye club watu wanna dance to. Domino kwenye track majabu. Big Wazim, Saudi ya dhahabu. Unatakaji ma, welcome to Bora sura ni nice, this I'm the bombs. Oh, najua nimewa kwa chiu, najua leo lazima watu wa banju. Yeah, uchafuke kwani nini? Wanauliza tutasifu hepi mbaka lini? Situ na shida zetu, tusikize zako kwa nini? Wacha nishike drinks nikicheki warembo hivi. Tuangaliane, tusalimiane. Hizo nambazo simu ndio tubadilishane. Vivile tumejua na leo tu. Kwa hivyo leo tu, tutainuka tu. Na kuhuka tu. Banju kachu, life ni fupi na misi jifungi. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banju kachu. Ba, 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 banju kachu. Ba, 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 banju kachu. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banju kachu. Tumejuano menipama niaje. Situende hivo nionjeshe mtani. Si uongo, hiyo keja yako ni safi. Nikaribishe, dosani juwe ni yaje. Na suna jua neo nimekame na gare. Na inafaa ilane ndani ya parking. Nimebonga mbaya, malkia nisamehe. Nipenye hiyo keje na nishikishanga pepe. Nije na mtani kila kitu ni deadly. Lakini na hope nyanga wageni wengi. Juhi game ni boka, sio soka. Story ya watu wengi wa uwanja na ugopa. Nikushio safi le tutadu. Hizo vitu tutazikuta tu. Lani na mashiri tukizi tupa juu. Nili yu majuu zimekushika. Sa ruka tu, ba, banju kachu. Like the funky na abisi chifunky. Na weka shika chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banju kachu.
Follow him on Instagram at DJ Clintos.
Kwa mta ikamjenga kuwa star
California.
Mta moja bala
mali master.
Uzaliwa tu kila star.
Kuhama
aende aende wapi
kali
bade kukwa yo moyo ndane
genge.
Familia jo kuingia
Kenya.
Mzima mziki kuisikia
kama
kuza unga kanta pole pole. Bade ya hita kapa bade ya kole. Kupanda kila kuki kucha.
Wengine
kando anjaribu kumbuchucha. Bende ya kio kwa ukucha. Ila mekua mzewa nyumba.
Heshma kwa mta kwa muka tulikata heshma. Wakengi wanatama.
Heshma kwa mta kwa muka tulikata heshma.
Wakengi wanatama.
Heshma kwa mta kwa muka tulikata heshma. Wakengi wanatama.
Lyrical, yeah. Lyrical and rico.
Wakengi wanatama.
Kishaki
kwa kwangu ni kapu za two chess.
Kachi
songa kwanza na on the best.
Kari
Habamika habamika na ingo manoma. Ako sababu tunaanza tutakoma. Na hindi remix tumesa sufficient ya kuwakili.
We've
got what it takes. Just wanna move back, move shake. Let you make your body bump and grind. You see my feeling, watu wanna kucheki. Hii ni day ya kubleki, ukisleki. Utapata huna chako na wako mzako. Ni kile ya fa uwanze. Hebu you feel it, tumekamu kwa locomotion. Music yetu la potion. Basi set your wheels in motion. Twende kazi, kiwazi wazi. Bila waswasi, kwa siwasi wote. Kwa kata a good time, bila my life. Kato believe, believe, hiyo subscribe. Aha, habamika, habamika na ingo manoma. Na kwa sababu tunaanza tutakoma. Na hindi mimi kumesa sufficient ya kubakilisha. Na hindi toka bombshell, bombshell. Aha, habamika, habamika na ingo manoma. Na kwa sababu tunaanza tutakoma. Na hindi mimi kumesa sufficient ya kubakilisha.
DJ Clintos on fire.
Ba podinga na pakolaka zote koma sembe sembe okopetenga na zoka lobi na zwa maladi ya cancer lobi tango na kopola yo kiminga ye
push that button, my girl. London and mid and ages. Is it?
Bossy.
I came to rap it up, do my thing. Sabi but I'm in a remix thing. Full time Wiley with the Pacino flow. Godfather part 2, call me De Niro. I came to win battle me, that's a sin. Disrespect man, get a slap on the chin. Man a king in a top out Larry. Man a big DJ, Ox, Megan and Harry. Boss, yeah, man a boss, yeah. I make your girl melt like a toast, yeah. I've been this way someday, and I write for myself, no ghosting.
He's a boy, got money in a bank gun. Ready for roll and blaze up this tank gun. Got the girls from someone to Hong Kong. The girl, them champion in it.
Kwanza venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda chako venye wewecheza nga miudai miudai miupenda na penda figa fire yani dangerous miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda.
Ingi nani ya goro, alafa kuwe solo. Kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macho za kondogo, chongo. La mboko, mbaka usoko. Dema kiwa kampwa na stone proper. Alafa kiwa batwa na dundosa. Pale downtown na nadundosa. Pale down, kudundosa.
Venye umejibeba, nga miudai, miudai, miupenda na penda. Chako venye uicheza, nga miudai, miudai, miupenda na penda. Figa fire, yani dangerous. Miudai, miudai, miupenda na penda. Benda fanya na fitawa vetera. New die, new die, new penda na penda. New penda na penda. New penda na penda. New penda na penda. New penda na penda.
Niko kidali yo shamba nda tunamboka. Lejo jaza kwa chupa ya Johnny Walker. Ninataki ya mayangu na rienda. Zituna kama chengu kunyanda upigwa mboka. Kukumanga kwa tuzangu za mboka. Kuna panya supaka takula nyoka. Wakichaga kitanda liko na sofa. Chapa chapa kichapa na chia
poma. Venye ujibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figa fire yani dangerous. Miudai miudai miupenda na penda. Benda fanya na feel kama veteran. New die, new die, new benda na benda.
Tangu ni kuone, umeni changa msha. Swaga zako na mapozi, unaka two star. Oh, hey, unatoka mtagani we. Niseme nawe lugha gani? Hapa Afrika ndo nyumbani. Sema uletewe kinywaji gani, yeah. I'm not a stranger, take it easy. Oh, yeah, yeah. And give me a favor, my darling. Jungle love, let me give you jungle love. Touch me your love, let me give you jungle love. Jungle love, let me give you jungle love. Touch me your love, let me give you jungle love. Aye, 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 aye. Let me give you some love, let me give you jungle love. Aye, 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 aye. Aye, 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 aye. Let me give you some love, let me give you jungle love. Aye, 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 aye.
So careful.
Aye, aye, aye.
Girl, you got me so high, high. Girl, I swear the thing nice, nice. Girl, you got me so high, high. Girl, I swear the thing nice, nice. I'm not
my lipo. Na kazuli shepa sura. Ya upanga shi.
So careful.
DJ Clintos on fire.
Girl, you got me so high, high. Girl, I swear the thing nice, nice. Girl, you got me so high, high. Girl, I swear the thing nice, nice. I'm
gonna be so na kazuli shepa sura. Ya upanga shingo uko nyuma kasimura. Ala mwendo malingo na kazuli shepa sura. Ya upanga shingo uko nyuma kasimura.
She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist.
Pepete, pepete.
Baby, go for me, I take a look, look. You don't tell where my eye is true, true. You stole my heart away like you're a crook, crook. I follow you to see what in the cook, cook.
Baby, let me show you love better than you've ever seen before. Me, I don't go for short. Me, I don't go effort. My Rihanna. She didn't make me holla. She don't get it wala. Baby, make we go see my mom. She got the fire with step, fire with step, fire with step, fire with step. She got the fire with step, fire with step, fire with step.
Yeah. Massa Wood, Kenyan Bull 001.
Kiuno bilang pupa, una vyokata. Malkia fali pupa, wako ni medata. Sura changa changa, gozi ya koko bata. Shepun palisi ya sanga, yani swadakta. Signora mia amor, my mama sita.
Karibu come closer.
Katoto bisi kuti kuti.
Ale,
magwiti twiti. Kamejazia katikati.
Ale,
yani tiki tiki. Kalivyo katamu yani keki keki.
Ale,
magwiti twiti. Speedy mia misifungi peki.
Ale,
tuki chiki chiki. We mama.
Pepete, ipepe, pepete.
Ipepete ukinama.
Pepete, ipepe.
Hello, it's me again, Mr. Burudani, take away the pen.
DJ Clean Toss.
Sunajua foren, na wapa vidonge kutuliza complain. Kichwa, sijabeba kama pambo. Akili, imetega kwenye chambo. Fulu, charge na fulu bando. Ukileta, so unawekwa kando. Na maseke ukitete, muulize. Ila kama mapepe, tulize. Sema nae. Kama ulijua cheche, imekuwa kasheshe. Wezi kusuia mfuwa, wacha inyeshe. Sema nao. Wadese. Utawawa bure sijalala. Nimeficha tumakucha. Huku ndani ndo kwanza kumekucha. Vunja mifupa waulize nani kachi wa buchi. Leo kama ni kishindo tingisha.
Leo
kama ni mzuka pandisha.
Leo
kama ni maji mwagika.
Leo
kama ni mnazi katika.
Leo
kama ni kishindo tingisha.
Leo
kama ni mzuka pandisha.
Leo
kama ni maji mwagika.
Leo
na kama ni mnazi katika.
Kama pochi limechanika, speaker zina kita, mbona pata chimbika leo. Yeah, yeah. Mama sita, take a picture, tunakikisha leo. Leo, 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 leo.
Hey, waweke warete mpira kati. Nimeondoka kidogo tuva garanti. Niko online, nataka kuchati. I'm not finishing, I'm just getting started. Mazungumzo bada ya habari. Cheza mbali, mana hali sio shwari. Nichanganye kama kachumbari. Chumbi paka kwenye chai, hii ya leo kari. Mebugi step, webu checki checki. If I'm not mistake, umegeuza gazeti. Kitaka kazi ya jeshi, don't forget. Hakuna kuku peti peti. Mana maseke ukiteke, muulize. Ila kama mapepe, tulize. Sema nae. Kama ulijua cheche, imekuwa kasheshe. Wezi kusuia mfuwa, wacha inyeshe. Sema nao. Wadese.
Kama nikishinda. Mundu wamekwa, mekwa. Kanzo. Yela, yela. Ati yela, yela. Ewa, kase. Na tuko tupo, chukwa ni bossi, kodene.
Them sinning dangerous, dangerous. Uju them sinning dangerous, dangerous. Uju them sinning dangerous. Dangerous, who you them seen in danger, danger, dangerous.
Atali,
hey, Atali,
hey, Atali,
hey, Atali, Atali, hey, Atali. Who you them seen in dangerous, Atali.
Madi, madi you dangerous. Nimesoma Bible ya fisi paka page ya last. Dislike mbili YouTube ma hater last. Ni judem sound wangu ni madame ya last. Atali, eh, Atali. The cancel tuna rice, wali. Na tunatembea Africa, watali. Wengine wana imba buko fali.
Ni moto, ile anabugi mina de kupiga mboko. Cha, cha. Uyu dem sinin dangerous. Nikiteki digida na kuwa manaless. Aseme kwa mwoka tukuneka moto selfie. Wane bandu tukundeka sota kathidu. Uyu dem sinin dangerous. Uncle Fete, as a money eye class. Ay, ay, kitu ngoli, niki teki miwani na telemanga. Woy, kusituka, vani tabi yang watilo yuko ituka. Buba na kanzo, goliboka. Uyu dem sini dangerous, dangerous. Uyu dem sini dangerous, dangerous. Uyu dem sini dangerous, dangerous. Uyu dem sini dangerous, dangerous.
Never turn the lights. I know you love me and the love is true. And I feel the same way, I can't deny. Baby, only go holy, I will die for you.
Are you Lizer?
Follow him on Instagram at DJ Clintos.
Baby, my can never turn the lights. I know you love me and the love is true. And I feel the same way, I can't deny. Baby, only kuhole, I will die for you. I swear, who sit in shwena?
Vimbele, bele.
Oh, anapiga.
Kelele, lele.
Eti kujifanya.
Vire, vire.
Kwa sisi ya watowezi. Oh, baby.
Vimbele, bele.
Mane tantarira.
Kelele, lele.
Kwa nuknuko, baby.
Vire, vire.
Sisi, and I want them to know.
Oh yeah, hey, hey, you're the one I love.
One in the know,
hey, hey, the one I want.
I want them to know.
Baby, hey, hey, oh, you're the one I love. Hey, hey, the one I want.
I saw one baby, one for your one baby. Drop it down, baby. Show me you want to see. A little kupa mama. I saw one baby,
you should get to
drop it down, baby.
You should get to
show me you want to see. A little kupa mama. Yeah, benzi ni shere, benzi pia vita. Tugombane tupatane siri yetu ya ndani. Aga, napomestare, ni vitu vya kupita. Hasa visi kuchanganyo, kanishusha thamani. Penzi langu si chenze kachura, iwe dance.
Iwe dance.
Kanifanya mchepu the ruler, emergence.
Emergence.
Oh, maina, moyo wangu mwenzako mimwepesi.
Mimwepesi.
Nisije ku, kwa mapresha ufungwe, iwe dance. Aswa, usitishwe na ya.
Vilele, vile.
Oh, anapiga.
Vilele, vile.
Eti kujifanya.
Vilele, vile.
Kwa sisi ya watowezi. Oh, baby.
Vilele, vile.
Ale tantarira.
Kelele, lele.
And I want them to know.
Oh yeah,
hey, hey, we better talk. We better talk. We better talk. Yeah, yeah, yeah. Baby, we better talk about a dark to dark. Kill me so from the mother, mother. Kill a time nani cause ya. Come to show you a career. Chita, tena anabana kiwa insta. Ana maringo kwa kila anaye mwita. Ananifanya niko down kwa vile, down kwa vile. Siku now, sasa baby mwona waniweka down. I'm still around, even allow me to give you the crown. Don't put me down, one day I wish to give you the crown. Kwa ni umesau, bako najiona wendo top of the town. Excuse me girls, do you know my name? Kone ni mbayo taki juu wa minifam. Aka kadam, kana mablam. Nilika handaka kanyo na mini sham. Sham, please call my name. Sasa wili lift to you kama hurricane. Yo tu kai down down. Yo tu kai down down.
What?
Yo tu jeze down down. Yo tu jeze down down.
What? Put it up.
Back your top.
Put it up.
Shake your top.
Put it up.
Back your top.
What? Put it up.
Back your top.
Put it up.
Shake your top.
Put it up.
Back your top.
Mama si mama chutama. Katika katika mama tibisha minyuma. Katika katika mama si mama chutama. Katika katika mama tibisha minyuma. Katika katika mama si mama.
Digi digi, madogo danya, wodigi da. Arufo kama shada, zikina, iskongi mina.
DJ Clean Toes on fire.
Mambo, kindo zake truth boy kwenye mitambo. Mwaka uni lazima ni ngae kasla. Mwaka uni lazima ni fike sofa. Mwaka uni lazima ni fanye mambo. Kindo zake truth boy kwenye mitambo. Nibidini nalofanya nikiamini nitapenya. Mina chapa mia mia jesho langu na mini. Mina tia bidi maisha yangu kuinua. Mola menipa kipaji vizuri na kitumia. Hata penya iwe ngumu nazili kuvumilia. Napiga mgumu ili sije shika mkia. Mola ndo na shukuru ili sije kwama kwenye njia. Umwakani wangu ndomana na sherekea. Nepepea everywhere kama kipepeo. Kwenye mitambo nipo tayari nishapata cheo. Ninajua napokwenda nina mwelekeo. Niletia bidii sana pokea matokeo. Mwaka uni lazima ni ngae kasta. Mwaka uni lazima nifike sofa. Mwaka uni lazima nifanye mambo. Kindo zake truth boy kwenye mitambo. Mwaka uni lazima ni ngae kasta. Mwaka uni lazima nifike sofa. Mwaka uni lazima nifanye mambo.
Me catch the board while some of them asleep and a slumber. Babucha kuma char them a wonder. My money big and tall and a grand. I'm believing a jungle thousand is a hand. They ban on your source of my income. They ban on your source of my wisdom. We band up with the paper. They might enter so me feed them with a big spoon.
Okay, let a chupa kuchupa. Tobi ekane rinkuba. Kusaba tofuka yuda. Chagala kunyumilwa wansi wenjuba. Lwenzi funye lwenzi yanze. Baby woku teleka mbiganye. Kenkoze sama nyigange. Nebe mumpito mwe.
Shundusha, 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 shund
sikupate maradhi, nila umumoyo wangu. Mwana mkigani unatogo, kila kitu nikikuwa unazogo. Hata kama kikosa kidogo, unanuna. Ziku hizi ndani kama kogo, hati hanitake nataka vigogo. Hata kama kileta kidogo, anakuna guna. Mwana mkigani unaringia jina, unamuna we hata mchumba
una.
Smile, see your body is don't lie. Why you find hope? Now I'm on your case, now see my life.
See that smile, see that body hips don't lie. I'm so fine, oh. Now you on my case, now see your life.
Ipe hata namba yako, mina mina kupigie.
Acha pupa yako, nipe muda nifikirie.
Shaunga iPhone XS unadai bado, trip ya Paris unasema bado, begi la Chanel unadai bado, unanikomoa mama hadi bando. Niambie mama utakalo sawa, niambie mama usemalo sawa. Cause I'm so in love, mama utakalo sawa, niambie mama usemalo sawa.
Samu kama embe toto, nitakupa mpaka uzirai. Hili penzi sila kitoto, utabaki umeli kubali. Taratibu bwana mkunaji, leo na shake ingine kiminaji. Joni ongeze, ikamata usilekeze. Nauliza ni ongeze, ikamata usilekeze.
Toes on fire.
Mana Buja.
Nilishasema sitokunyapenda tena,
nashindwa kukata. Mapenzi moto moto, andea kama mtoto. Toto 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 to